Yeah. Bow. It ain't over till it's over, baby. Oh my God. Yeah. Nanuki of Fury, Nanuki, I'm playing just straight out the bank.
Come as a person when I would descend the topic. They call me toxic, I don't know what's the reason. Or maybe I'm toxic. Nilo wakuto na semes in jia wakundi. Just pull up your socks. Sina muda kupoteza. Don't f*** this drama when I would takula my coffee. Pull up, pull up. Me and my nigga head playing for mula. Wampia when I waka tafta pakula. Vichwa vibabu setup za gisula. Ahead of my time na you mtasema notea. Weleta to feature futuwa ni katiangu na wewe. Nani atapotea mana nimechoka kungea. Mina kamua, zeda makamua. Nafanya kikubwa mana nisha kuwa. Mulize de mwako nana limzidua. Fudele nko bize kama niko tua. Oh God, bro, remember the face. Squeezing ko vile all over the place. Rappers wanna cap, I'ma get it straight. Tell him I'm on my race. Chili na shvapi ya na muda. Nana bia buda. Atamke wili kwangu guda. Let's go if you wanna do that. Mana tu enyewe 2.2 ya muda. Fuka bahuda, Juba iskuzuga. Nala full stamp kaya chuga. Afisha vulugwa. Lum shali pia so magoli kala puga. Mchizi sina muda.
Sana babaloni piki bali. Bado sija laani. Bado sija lajani. Bado sija fanya kali wao wajihami. Bado sija fanya wapoteze na imani. Bado sija katiza ibadani. Sikuze tasi toke mina shinda tukichwani. Bado sija ingia mitaani. Sorry I'm not sorry. Manojio wangu siwa kuleta amani. I go hard siju kurudi. Lipo toka ni mwiko kubugi. We kwa highway ama njia tuza panya. Ntapata wapate uzuni. When I look at my wrist ni muda. Wakwenye vibunda. Nabidi ni chanje zimbuga. Ukunkicheza na muda. Tano vicious never look to the rim on the fast lane. Abado nongeza gear. Motivation naipata from my peers. Bega kwa bega michongo itiki. Tugongezo cheers. It is what it is. Tukiona na shine. Mtoto kari ndopo nyuma pazia toka day one. Sijacha kukamia ika talks like a tie. Mina wanangu haso zikianza tujali nyakati. Mida ya popo adi mida ya chai. Mlo ni moja kipolo akipashu kileta undezi. Ni tit for tati mkuda akai. Ika talks like a tie. Mkali ni nani mkali ni I. Jazzy I think we.
Wepo kat na haso simpangie matanus. Uko lipotoka lisha sota na kulus. Wasni toko focus na yo macho kwa michus. Noma, naleta utata kila kona. Ninavorusha ya magoma. Vile na wachana na kwa shona. Ninoma.
Mini mtoto kiume, najituma cheese my bove. Macho kwenye mapele, pakona ni trapos. Usipime umziki mnene, hatuo fima gove.
Sifini kwenye kila vina. Flow sick, hauna weza pima nalifanya game. Liwe too good, yeah I'm too good. Usidhani jina navyofanya drill, utasema woo. Ila sema nini, Mickey Bezi sina got a couple bars. Very crazy flows na madini kama nimetoka mara marathon. I'm running the game bro, ding dong. Open up the door, yeah that is on. You said you a king, the f*** the throne. I'm dripping a Louis Vuitton, Vuitton. I dip it your girl, she gone. I pull up na genga, we on. Na steam za vijiti, the party's on. Yeah, the party's on. Movie, I'm in life wana dhani ni movie. I'm swagi na wanasema makuzi. Dogo wajana unajifanya mbuzi. Hauna unyama bado mwanafunzi. Umeanza kuchana lini juzi. Sema mikicho sifati miluzi. I got a dream na saka michuzi.
Like she sound you a lot. I lot to get money. I lot to get charter. Can't you with the father. Me son na daughter. My mama she sick. Anaitaji kupona. My medical bills. Yana nipa homa ni noma.
Make him goja kwanza goja. Took a big time. Make him stop my shit. Give me some of your money. I'm ready in this beat. I can never hit your shit. My shit big guy and I'm tryna leave. Father fanya pango nyo elida. Nikipa the case. That's the only time I think bigger. Come on make money. You don't make sense low nigga. I'm that nigga. I'm that dog. I'm getting bigger. I'm going raw. I've been cold the whole season. I should do my next song easing. My desert is my enemies alive. Rap shoe for no reason to me. Flow bass so baby under the seat my man. Gas kuna kuku wanna take a beef again. I ease my pain. Rap style ain't never the same. High girl on my list. Never the main. See the rain on my system. Never the pain. I take a game so heavily. Never the shame. It's just a lovely sick of guitar. Never the aim. See the family hating. Wait, your sh** sound like bubblegum, chocolate, chewing gum, popcorn, going home. All along, I don't like rainbow, I don't like, I don't. My sh** sound like two straight, double day, candy paint. Let I hate, no debate, climate, eliminate. Man, I be killing this
bitch. Lee, to the show, BMW needed some dough. I'm started, I cannot stall, nigga what does. Swiss champ, one in the most. Gang troops, I make a move. Ooh, ooch, nye my doggo, M, come on. Na cheza na moto transformer. Me, I don't f**k with the rumors. I came with the squad with the shooters. We pull up, live with the show. Keep made in the Doma. To compare ya muda. True life, new style. Pow, you da. Like, oh, don't touch this. You're melting.
Ngoje tuanze na katiba now. Kona njaa pato shiba now. Menu imba nikwa das knowledge. Got too easy paka kwa madiba now. Tanzania kwenye map now. Yule boy easy rap now. Rapper soko over on it. Kani wanza shovel fish kwenye grab now. nadhani mnipata na yeye nadhani mnipata now. Mimi ndo rapper say nata now, mimi ndo rapper say nata now. Ila la temeke na kino, tunaenda jino kwa jino. Sasa fikile M Zanzibar diba tushamwaga wino kwa hizi kwa hivi. You got to know na I'm busy na show sa even nilipo unipati bro. Young rich nigga, sana ifa go. I hate us big keep talking. Funga do mwanako kine kuta I'm smoking. Funga do mwanako kine kuta I'm smoking. Funga do mwanako kine kuta I'm smoking. Yeah, you know I feel. Mi nataka wanna keep it real. Not to pack a deals, not to have meals. I'm grown, got a sign, me na pay bills. Ha, mi na yule boy mkali yo. Kwenye wo juu una barrio. Mi na shilo studios kwa barrio. Kada fiku mutama mbae yo. Ha, ha, ha.